Nini na wewe.
Awo yo yo. Yelelelelele yo yo yo. Oh, when I'm with you now, you're busy on your phone. Oh, when I'm with you now, you're busy on your phone. Zako my WhatsApp, Zako my Insta, nikituma kadiema zangu napita. Asema Zako my WhatsApp, Zako my Insta, nikisukuma kadiema zangu napita. Oh, when you on your phone, I lose my composure. Kajela sika naanza kunichocha. Na lose my mind, I lose control. Kisiri na umia roo. Na ukishika simu mimi na kudigi on the low. Na nikizusha unanuna nuna. Tena unanuna sana. Oh, unaanza kuzusha zusha. Hauna uruma bana. Na nikizusha unanuna nuna. Tena unanuna sana. Oh, unaanza kuzusha zusha. Hauna uruma bana. Oh, when I'm with you now, you're busy on your phone. Oh, when I'm with you now, you're busy on your phone. Zako my WhatsApp, Zako my Insta, nikituma kadiema zangu napita. Asema Zako my WhatsApp, Zako my Insta, nikisukuma kadiema zangu napita.
I'm always there for you. So put your phone down, cause baby I'm vibing with you.
You can have my passi coda. Oh baby give me yours. Una chati noma. Kwa letters akunitoka wewe.
Passi pepa musigo. Jeni kani ni malipo. Passi pende kwa disco. Kwa chese calypso. Come slowly, wine for me. Usi lete noma, usi jangori. Come slowly, wine for me. Usi lete noma, usi jangori.
Oh, when I'm with you now, you're busy on your phone. Oh, when I'm with you now, you're busy on your phone.
Zako my WhatsApp, Zako my Insta, nikituma kadiema zangu napita. Asema Zako my WhatsApp, Zako my Insta, nikisukuma kadiema zangu napita.
Yeah. Wewe bana, wewe ya wewe shaku somaga. Wewe bana, wewe ya wewe shaku somaga.